kaya kaya aka Jehova neme ma olu ebube ya gene ruwa ni nebe no ishi ikendu kena digi atata aka ya kaya aka Jehova
Yeah. Yeah.
your hands.